qaar ka mid ah xildhibaanada laga soo doortay magaalada Mombasa ee xisbiga ODM ayaa waxay ugu baaqeen shacabka ku nool magaaladani Mombasa inay ka faa'iidaystaan xilligan ay socoto diiwaangelinta dadka codbixiyaasha ay wadaan guddiga xuduudaha iyo doorashooyinka ee IEBC. Xildhibaanka deegaanka Jomvu ee magaaladani Mombasa, Badi Twalib, iyo xildhibaanka dhiggiisa ee deegaanka Mvita, Cabdisamad Shariif Naasir, ayaa waxa ay ka sameeyeen olole ay ku wacyigelinayaan dadweynaha ku nool deegaanka Miritini ee magaalada Mombasa ee ka tirsan deegaanka Jomvu inay qaataan kaarka codbixinta. Iyadoona uu xildhibaanka deegaankaasi Jomvu Mudane Badi Twalib uu sheegay in ujeedkoodii ugu weyn uu yahay dadweynaha ku nool deegaankaasi in ay ka qayb qaataan inuu madaxweynaha dalka uu ku guuleysto Raila Amolo Odinga, isagoona sheegay inay haatan ay bilaabeen olole la magabaxay Raila Mashinani.
Ndani ya hii sehemu yetu ya Jomvu tumesema tumeanzisha kuchukua kura ili lengo la kwanza kupeleka baba State House Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo primary objective yetu leo tumeanzisha kitu inaitwa Raila Mashinani, kwa sababu nasema Raila Odinga's presidential bid is not an event, it is a process and the process has started now hapa ndani ya watu wa Jomvu.
Xildhibaanka ayaa hadalkiisa isagoo sii wata waxa uu sheegay in uusan mugdi ku jirin haatan inuu isagu taageerayo Cabdisamad Shariif Naasir, xildhibaanka isaga laga soo doorto deegaanka Mvita ee magaalada Mombasa, qorshihiisa uu ku doonayo inuu ku noqdo bara saabka ismaamul goboleedka Mombasa.
Tuko na kijana shupavu Mheshimiwa Abdulswamad Shariif Naasir, piga makofi yake. Yeye tunatarajia kuwe ndio gavana wetu 001. Na mimi mnajua mjumbe wenu siuziwi uoga. Wengi waliogopa kujitokeza, lakini leo mchana nimejitokeza wazi kusema Abdulswamad Shariif Naasir tasimama na yeye. Piga nduru ya Abdulswamad Shariif Naasir.
Iyadoo ay 17-kii bishan ay bilaabatay diiwaangelinta dadka codbixiyaasha, ayaa waxaa haatan la dareemayaa inay weli tirada isdiiwaangelisay aad u hooseyso. Maxamed Cabdi Bawtaan, warbaahinta Star, magaalada Mombasa.